Ngiyabonga kakhulu mina kethu futhi ngiyajabula kuba lapha. Kwangathi inkosi inganibusisa. Ningahlala phansi manje futhi sidawu.
Certainly have a great privilege this morning to stand.
Impela nginenhlanhla lenkulu manje ekuseni kuma la pulpit eTucson ngokuqala empilweni yami. Bengicabanga njengoba bengida ngalapha manje ekuseni. Kuthi mangakhe madolobha emhlabeni wonke lawo inkosi lenginike inhlanhla yekuvakashela nekukhuluma nemabandla futhi manje ekuseni kuke kuqala kimi lapha eAmerica kuthi ngibe kuleli dolobha lelihle. Kusukela sibe lapha sifundzile kuthandza abantu balo nemoya wenu simo senu lesihle selitulu tinsaba letinhle tikungwadvule kukhona lokuthi ite ngako bekungangenta ngikhanuke kuhlala lapha kuthule kakhulu bethi selugwadvule itolo sihambahamba futhi kubonakala nje kwangathi uma ungephandle lapho uNkulunkulu uyakhuluma akukho lutho loluphuthumako abayinzawo abakhithathwa ngilutho ngako bathulile nje futhi bakhululekile futhi loko kubonakala kufana kakhulu nebantu babo lengihlangana nabo lapha bakhululekile akukho kujaka asikajaki kwenda noma yini futhi leyo yindzawo lenhle mfundisi loneluvalo kude akhone kuthulela akukho kujaka kuphila nje kunaloko kushikashikeka nekujaka njengoba singakubida kugijima uye emva nasembili futhi sifanele sende loku emizuzwini lembalwa naloku nesikhathi lesingaka nje kubonakala kwangathi uma uta lapha yebo-ke ujakeni futhi ngiyakuthanda lokho futhi manje ungafunda lenye into elugwadule lengicabanga ukuthi bekungathi kuyasibhadala kukubuka donke leto tinyalitsi temdolofia uma ubona leto tinyalitsi futhi angikholwa ukuthi kungaba khona umshina longalota yinye icije kangako indodana yami beyingathi amen kuloko ngoba kuthi ngeke kuthi sithi khokhe kuye lusuku lonke idolo futhi manje kube lo mdolofiya lomncane bewu-7 lami bewutosombululeka futhi ube licembe lelihle lelithambile ngoba lokungiko licembe leligoqotiwe nemvelo yalilola ngaleyo ndlela nguleyo ndlela lelitivikela ngayo kungahle kube kuhle kithi kucabanga ngaloko umzuzwana nje manje faka emandi kulolu gwadule futhi uwashiye lapha iminyaka leminingana lowo mdolofiya bewungavela nemagcembe kuwo bewutothamba futhi nguleyo ndlela emabandla langena ngayo ngalesinye isikhathi uma sigijima ngaphandle kwemandi akamoya avele nje agocane acine sibili futhi ahlabane lelinye kulelinye kodwa afaka emandi kulo liyathamba futhi lithambe futhi ngicabanga ukuthi nguloko lesinako ngemabandla kulapho la singaba khona nemandi akamoya lasigcina simnanze futhi sithambile kude uNkulunkulu asisebentise futhi sithambile futhi singahlabani lomunye nalomunye kodwa nje sihleli sithambile futhi kamnanzi ethi kwelihlombe lalomunye umfo futhi ngamunye wethu sithwala imithwalo yalomunye nalomunye futhi ngaloko sigcwalise umthetho kaKristu ngihlangene nemelusi wenu lomncane futhi kwaba sikhathi sami sekuqala empilweni kuhlangana naye futhi umfo lomncane lohlonipheke kakhulu ngiyabonga ukuthi unelibandla lelimangalisako lapha nalombuthano bese-ke umngani wami lolungile lomunye wemalunga enu lapha umnakethu nomeni thathe nomeni lo bekasihambi nani kodwa manje sebathethe inzawo yekuhlala ngiyacabanga ukuthi bahlale angibasoli futhi ungitshelile kwakha leli bandla wathi ngesikhathi ngishayela sitebhisi sekugcina siphikile ekhathi lapho wathi ngathi oNkulunkulu vumela umngani wami umnakethu uBranham ahambe ethi kwale sitebhisi ngalelinye lilanga kuthi akhulube nelibandla futhi bekeme emuva lapho akhala ngako emizuzwaneni lembalwa lendlulile ukuthi uNkulunkulu uphendule kanjani umkhuleko wakhe futhi ngijabula kakhulu ngenhlanhla yokuba lapha ngine nebantu ngihlangene into kuphela lengiyathi kumbitha ngayo ukuthi umnakethu Tony. Angisali khumbuli lelo gama lesitaliyane, futhi ngakho ngihlangene naye, futhi uyindvodza lekahle nalenye indvodza. Ngikholwa ukuthi bayibitha nga-Otto, Otto, 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 into lefana naleyo. Angisuye lokahle kakhulu kulawa kubitha emagama. Futhi besinemhlangano lomkhulu wemave ngemave itolo. Bekukhona lejalimane lapho nemtaliyane nani lokunye. Futhi bengilapho ngiwase-Island. Ngako ngathi lona ngumhlangano lomkhulu wemave ngemave. Labaningi bebafana, labanye babo bebakadze bangesheya kwetilwandle, futhi balwa netive nakanjalo njalo, netive letehlukene. Kodwa uma bonke bebangeva njengoba sendile itolo, sime elugwadule, bekungeke kusaba khona impi, besiyoba bomnakethu. Kristu uyimpendulo. Ngibuka kulesigothi lesi lesihle netinsaba letitungeletile, letivela ngetuluka letinye. Ngiyakuthanda bengihleti lapho etulu le ngibuka phansi etikwe leli dolobha futhi ngacabanga bangakhi bahlwayi etinsukwini letendlula bendlule kulomhlabathi futhi babhubha khona lapha elugwadule bafuna umgothi wegolide na futhi leto tinsuku setithathe endlule manje kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi siyitholile imayini yegolide. Awuyigubhi uyikhiphe emagcumeni akho lapha, uyikhipha etibhakabhakeni. Futhi manje namuhla asisahlwayi inhlobo kodwa siyasola. Nkulunkulu kugcwalisa sonke sethembiso lake wasenda, futhi athululele etikwethu tibusiso takhe leticebile. Futhi uhlala anguNkulunkulu nenhlitiyo yakhe ishisekele nje kusinika lokho lesikucelayo njengoba sifanele sicele. Futhi kakhulu kanjalo ngoba walithanda live kangaka waze wanikela ngendodzana yakhe letelwe yodwa. Noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Futhi uma asithanda ngesikhathi sisedoni sehlukanisiwe naye umbuso waNkulunkulu. Uthanda kakhulu kangakanani ke yena manje ekuseni kusinika ngalokwecile ngalokucicimako ngethulu kwako konke lebe singakwenda noma sikucabange. Futhi singena la dolobheni kutovakasha, siyahamba kusasa manje siya eCalifornia, senyukele engcenyeni yasenyakatho netingcenye letehlukene temhlaba. Kodwa kwinhlanhla lenkulu impela kimi kuma lapha manje ekuseni kuleli bandla lelithandzekako iAssemblies of God. Bebangu labanye bebasidinge imali bami labakhulu umhlaba wonke jikelele. Bantu labakahle balenhlangano bafundisi labakahle, bantu labangasibo bafundisi labakahle. Ngicabanga ukuthi bonke bantu baNkulunkulu bakahle noma ngikuphi lapho ubathola khona babantu labakahle. Futhi ngikuba sithunya senkolo futhi ngihamba kakhulu cishe kasikhombisa emhlabeni wonke jikelele. Ngithola ukuthi imali engcwele ungena njengokuthi eThailand, eJapan, eNingizimu Afrika, emuva enhla ekhathi kuma-Hottentots, naleto tinzawo lapho. Kuthi besilisa nebesifazane betha ebandleni bangakagcoki ngisho nalokuncane kwetimpahla, ngoba abathi lokwehlukile, emashumi etinkulungwane tabo alelenza wonye. Uma bewungakhuluma lulumi lwabo uthi, ngusiphi isandla sangesekudla nesangesencele, bebangeke bathi ukuthi bewukhuluma ngani. Laba kwathi kokuphela ubulala labangakudla. Uma bangeke, noma ngayiphi indlela lothola ngayo lokuchithe ukuthi ukudle, ukuthi uphile, njengoba nje silwane besingenda. Kodwa yinye into lebenta babengithi. Uma ebandleni lelinjalo bese uvumela moya lwengcwele ehlele etikwabo, benta into lefanako lwentako uma wemukela moya lwengcwele. Benda ngendlela lefanako. Kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu akabuki ibuso bemuntu noma sive. Njengoba tento tesinetisho ukuthi Petro wathi wabona ukuthi uNkulunkulu akahloniphi sive kuphela bonke labo labamesabako. Futhi ngakho sinento letsite lesihlanganyela kuyo, lowo nguJesu Kristu. Ngishayele umkami esikhashaneni lesendlulile, futhi sekuthi akube zero etulu lapho. Futhi ngisho netikolwa tivalwe licwa, konke kungaphansi kwelicwa. Futhi yimigwaqo leshelela kakhulu. Uma noma ngibane avela eMpumalanga kungcono ujabule ukuthi ungephandle lapha eNtshonalanga manje, ngoba kubanza kakhulu. Ngako besingeke sibe netinto lesihlanganyela kuto nelive lami nalelive, kodwa sinaNkulunkulu wami naNkulunkulu wakho, ngoba uNkulunkulu ofanako. Ngita kuloku kusa kutsi nje kwethula inkonzo inkosi Jesu lengivumele kutsi ngiyiqhube emhlabeni jikelele. Futhi ngicabanga ukuthi manje ekuseni kusonto sikolwa kutonika abantu lithuba kutsi ngichaze kubo njengoba silapha nje ngebusuku bunye kutsi kanjani kude bemukele Kristu nekuphiliswa kwemtimba wabo. Netinto letincane letingakejwayeleki kwekucala kuba lapha, into letsite ingahle bonakala engakejwayele kancane kini. Bakwendelani ngale ndlela? Abakwendanga ngani ngalena lenye indlela? Ngingahle ngikuchaze lokho. Manje ngaloko ejwayelekile, uma singena edolobheni, uma sinemhlangano lomkhulu ngani, sicela lubambiswano nenhlanganyelo yawo onke emabandla kuthi ahlangane ndzawonye kude Kristu angahlukaniswa emkhathini wethu. UnguKristu lofanako emkhathini wethu sonke. Futhi sitama kuthola onke amahlelo, iMethodist, iBaptist, iPentecostal, iChurch of God, iHolyness, nawo onke ndzawonye. Bese-ke sihlala ndzawonye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu ngemathemba kuthi uNkulunkulu totfulelela umoya wakhe eti kwethu futhi ende lokwendlulele ngalokucicimako. Manje bese-ke uma senda lokho, bengihlala njalo ngenda lesitatimente wonke umuntu uyathi kuthi bengiyimissionary baptist futhi ngiyimissionary baptist leyemukela moya longcwele. Ngakho-ke kuloko angikholwa kuthi iPentecosti iyinhlangano. Ngikholwa kuthi iPentecosti sendakalo kuthi noma ngibani lothandzako angeta futhi emukele. Singeke sabiya ngafenisi kuyo ngoba akusiko isabalala ngale kwabofenisi bethu. Niyabona, ngakho ngikholwa kuthi umuntu usinzisiwe uma ayiMethodist, iBaptist, iKatolika noma angaba yini, uma ethemba ngesizotha Jesu Kristu ngemsa wakhe. Kodwa uma aliKatolika futhi akholwa ukuthi libandla liyamsinzisa, khona-ke ulahlekile. Uma ayiPentecostal futhi akholwa ukuthi libandla liyamsinzisa, ulahlekile. Kodwa akunanzaba ukuthi uyini, ukuthi nguliphi libandla laya kulo. Uma ngesizotha ethembele engadini nasekufanelekeni kwaJesu Kristu, usinzisiwe. Angikhathali ukuthi ukuliphi libandla, ngoba kungekukholwa sisinzisiwe. Loko ngemusa, bengivamise kwelusa tinkomo, ngitiqhube ngitenyusele ekubuthelweni ndzawonye enhla eColorado nangale eTroublesome River Valley. Inhlangano yemaHereford izisa kuleso sigodzi. Ngiyacabanga njengoba ninemthetho lefanako lapha nekuthola luphawu kubhalwa egumbini letekuthengiselana nakanjalo njalo. Futhi uma ungakhulisa lithani lelifolishi epulazini lakho, yebo-ke khona-ke ungathumela tinkomo takho ekhathi inkomo yinye ngelithani lelifolishi lipulazi letinkomo leli ingalikhicita kuthola emalungelo ekudlisa ehlathini. Banafenisi lomkhulu wemadlelo lapho senyukela khona emfuleni iTroublesome, iWest Fork, iMpumalanga Fork yemfula iTroublesome. Futhi tikhathi letiningi ngike ngahlala lapho ekuseni ekubutheleni ndzawonye kwentwasahlobo. Ngithumela tinkomo enhla, ngabeka umlende wami eluphondweni lwesihlalo selihashi. Futhi ngibukela umphathi weliplazi eme lapho, ngibukela leto tinkomo tendlula. Ngalenye ilanga ngihlethi lapho ngacabanga ngule ndlela lokuyoba ngayo ezulwini uma sifika esangweni lelikhulu. Futhi ngacaphela lokwendlula lapho bekukhona cishe lishumi nesihlanu noma lishumi nesithupha letehlukene timpawu tetinkomo letingena lapho. Letinye tato yi-Diamond Bar. Lowo ngumnumzane Grimes enhla epulazini letinkomo. Umnumzane Jeffarez iTurkey Track netimpawu letehlukene. Umphathi welipulazi beka ngalunaki luphawu kakhulu kangako. Beka angakunaki lokho, kodwa beka bukela icici lengadi endlebeni, ngoba ungeke ubeke inkomo kulelo dlelo ngaphandle uma iyeluhlobo lweHereford. Futhi ngulokho labafuna ukukuconza ukuthi deluhlobo betifanele tibe nekuhlolwa kwengadi. Ngacabanga ngulokho impela lokuyoba ngiko ngelusuku lekwahlulelwa. Angeke acaphele ukuthi ihlobo luni lengilugcokile, noma ngabe ngiyibaptist noma iPentecostal noma iPresbyterian. Kodwa uyobuka ingadi licicile lichaza luhlobo lwengadi. Uma ngibona ingadi ngitawendlula kini. singena ngaloko lesingiko hayi ukuthi sibobani manje ngesikhathi sehlela enkonzweni kusihlwa cishe iqala ngesikhathi sini inkonzo yomfundisi ngemizuzu lengamashumi lamane nesihlanu ingakashayi esikhombisa bese kuthi cishe igabence insimbi yesithupha ngiyacabanga emkhathini wesithupha kanye nase igabence insimbi yesithupha ngidoba nalabanye babo behle kutoniketa emakhadi ekukhulekelwa kubantu nganxenyana ngaphambi kwaleyo nkonzo kude bangaphathamisi inkonzo lapho ichubeka futhi akuthi bantu labagulako basukume lapha bede lapha ngembili kude ngikhone kusonzela kubo futhi-ke kutoba khona lekhadi lekukhulekelwa lo mfana utokwehla futhi alethe emakhadi lamaningi kakhulu futhi awahlanganise onke lapha embikweni bese-ke nje uniketa ngamunye lekhadi lekukhulekelwa niyabona na leni lifunako ngamunye ufuna lekhadi lekukhulekelwa ungaba nalo ngakho-ke sizathu sikwenta ngaleyo ndlela bekuvamise ukuthi sithumele emhlanganweni kude umfundisi ngamunye bekabambisana besimthumelela emakhadi lalikhulu elibandla lakhe yebo-ke wekucala bayangenisa licembu lakhe loko kwakukucatulula bonke labanye abangenanga ngoba mhlawumbe balapho nje cishe busuku lobuthathu angikhoni kuthola bantu labaningi kangako elayinini khona-ke sithole ukuthi loko bekungeke kusebende ngakho-ke ngathola labanye umfundisi ukuthi ahambe nami kuniketa emakhadi ekukhulekelwa futhi bekawenhlangano futhi ngesikhathi angakhombisi umusa lomncane enhlanganweni yakhe lugcobo yebo-ke khona-ke loko kwathi kuthinza ngakho-ke ngivamise kubithela bantu labalishumi noma labalishumi nesihlanu ngembili kutokucala ngabo yebo-ke uma bebede likhadi lekukhulekelwa lekucala kuya kulelishumi nesihlanu ngani bebaliphonsa phansi nje bebangalifuni ngoba bebangeke babidwe ngako sithole ukuthi loko bekungeke kusebende bese-ke ngithatha umntana njengalomunye walabo bafana labancane futhi ngithi yenyukela lapha ndodzana noma intombadanyana kanjalo ihleti emathangeni enina ngiyaye ngithi uyakwathi kubala yebo mnumzane khona-ke ucale ubale yebo-ke bekaye acale lamahhala lesine lesihlanu lesithupha kuyofika noma ngikuphi lapho bekema khona bengicala kusukela khona lapho yebo-ke kukholwe noma cha sisenato tidalwa letibantu make bekade ukuthi amtshele kuphi ijunior kuthi eme kuphi ngelikhadi lakhe ngako sithole ukuthi loko bekungeke kusebende ngako-ke khona-ke sinendoda elayinini lalabakhulekelwako noma etulu ngalesinye isikhathi ngithengisa emakhadi ekukhulekelwa kuthola abantu ukuthi babe bekucala langempilo ngako loko bekungeke kusebende ngako ngalobunye busuku inkosi yembula kimi kuthi ngiyekele le ndoda yehle kutoniketa emakhadi ekukhulekelwa futhi eme embikwetethameli futhi awahlanganise onke khona-ke lona angahle atholele kucala lona lemashumi lamathathu nesihlanu nalowo lemashumi lasithupha nakubili nalo landzelako kulo onke bekahlanganiswa futhi-ke loko kutokhombisa ukuthi le ndoda lebeyiniketa likhadi lekhulekelwa bekungesiyo le babeka etulu lapha ngoba bekangadi onke bekahlanganisiwe ngakho-ke noko uma ngehlela emhlanganweni yebo-ke ngaletinye tikhathi ngitocala ngelekucala ngalesinye sikhathi lemashumi lamabili nesihlanu nelemashumi lasihlanu ngaletinye tikhathi ngitothatha ukuthi bangakhi lobekahleti kulesitulo lesi ngesingami ngisakhuluma bese-ke ngikuphindzaphindza ngaloku kulolu hlangothi futhi noma ngayiphi nje indlela loko kushiya kuyinto letimele kubazalwane bonke futhi empeleni kukhona cishe labangemashumi lasihlanu kumunye labaphilisiwe etethamelini kunalabaphiliswe langembili lo mlayeto awukusiko kutama kuphilisa umuntu lothite ngoba kuphilisa kuyinto leseyivele ithengiwe insinziso seyithengiwe awukasinziswa nje evikini leliphelile noma eminyakeni lophelile noma eminyakeni lesihlanu leyendlulile wasinziswa ngesikhathi jesu akufele ekhalivari leyo bekuyinsinziso yakho futhi manje usanza kuyemukela nje emavikini lamabili lendlulile noma iminyaka lemibili lendlulile noma ngabe bekuyini futhi nguleyo ndlela lobe kungayo kuphiliswa siyalinyathwa ngengcayeti phambi kotethu ngemivimba yayo saphiliswa thina sikhathi lesendlulile saphiliswa ngako kuphela kuthola abantu ukuthi babone kuthi baconze kuthi bukhona bakristu busedude nguloko lokuletha imiphumela yetinkulungwane tebantu baphiliswa Manje ngaphambi nje kwekutsi sisondzele Evin, asisondzele kumqalisi kucala. Evin lelincane lemkhuleko sisakhothamsatha inhloko tethu. Babe wethu losezulwini lonemusa, sisondzela ebungcweleni bakho manje ekuseni. Egameni lelenele konke la Jesu Kristu, indvodzana yakho. Ngoba sifundziswe nguye Evin kuthi uma sicela babe noma yini egameni lakhe, siyophiwa. Asinalo lelinye ligama lesingaqiniseka ngalo ukuthi utosiva kuphela ngalelo gama lelenele konke lenkosi Jesu. Siyakubonga kuqala babe ngaloko lose uvele usendele kona ngibusiso letinengi umusa lomnengi losiphe wona. Futhi ke siyakubonga ngemusa lesinawo manje ekuseni ukuthi sime kuleli bandla lelisha. Leso sikhumbuto lesakhiwe lapha edolobheni, sakhiwe lapha ngenxa yenkhatimulo yaNkulunkulu. Kuthi toni letizulazulako tingangena futhi tisinziswe. Kuthi labagulako lesebendlulile bodokotela inyanga yemhlaba, kwendlula kuconza kwabo kuthi basengeta emandleni laphakeme somandla kuthi baphiliswe. O sikuthanda kanjani pho babe? Sikubonga kanjani ngalaba? Futhi sibantu labanenhlanhla kucabanga ngemaRussia manje ekuseni neSputnik lesikhulu etulo etiphakaphakeni nendrotha lesihleti kuwo. Futhi uve kushaya kwenhlitiyo yakhe yonke indlela kuya emhlabeni. Sisonzele kangakanani sikhathi sekugcina lapha? Kuta ngco esivene futhi kuthi nikela noma ubhubhe. Futhi uNkulunkulu cabanga kuthi bekungaba njani kube bebangake bahambe baphonse leto tinjumbane te-athomu umhlaba lomdzala uyodamadama uphume emkhathini. Nesikhathi asisayuba khona. Kodwa siyafundziswa evini lelibusisiwe. Ngaphambi kokuthi lokhu kuke kwenteke, libandla liya ekhaya kuthi liyoba nenkosi yalo. Oh, wangena kanjani Noa emkhunjini ngaphambi kokuthi kwehle imvula? Lothi wabitwa waphuma eSodoma ngaphambi kwekuthi kwehle umlilo? Nkosi, sikholwa kuthi libandla liyohlwithwa emhlabeni ngaphambi kwekuthi kufike imbubhiso lenkulu. Sijabula kakhulu kwathi ukuthi sisonzela kuleso sikhathi. Futhi babe, njengoba sibuka manje ekuseni futhi sathi ukuthi bekungenteka ngaphambi kobusuku lesive lesi noma umhlaba bewungachunyiswa ube dichuqu, sive lesithite lesincane noma lolunye luhlanya ludedela lomunye waleyo micibisholo lejikijelwako. Futhi yonke iconziswe kulomunye nalomunye. Lapha bekungahamba, kodwa ngaphambi kokuthi lokho kwenteka, uNkulunkulu luhlwethwa, licilongo liyokhala, futhi siyobitelwa etibhakabhakeni kuyohlangana nenkosi yethu. Hlobo luni lwebantu lesifanele sibe ngilo manje ekuseni na? Sijabulile, siphakamisa tinhloko tethu njengoba sibona umkhiwa uhluma emacembe awo, netibonakaliso letinkulu, nesayensi ithi sekuyimizuzu lemithathu ngaphambi kwasekhathi nebusuku. Cishe impela noma ngasiphi isikhathi kungashaya. Oh Nkulunkulu, shaya libandla manje ekuseni Nkosi ngamandla akho nangakuhlakanipha kwakho lokunenge futhi lokwehlukene. Sishaye namuhla futhi uvumele timpiko takho letinkulu teluleke ethi kwalesakhiwo lesincane namuhla. Futhi ufake bantwana ngaphansi kwalabo njengesikhukukati senda emantshweleni aso. Futhi wondlela abagulako babuyele ekuphileni ngekwenyama nakamoya. Siphe kona Nkosi, busisa leli bandla, busisa inhloso yona leyimelele lapha, imbangela leyimelele, umelusi emalunga emadikoni emagonsa nebantu labangasibo bafundisi nato tonke tihambi emasangweni ethu. Hayi kuleli bandla kuphela, kodwa sikhulekela kuthi utobusisa lonke libandla even lonke. Futhi ngenxa yalo mbuthano lomncane namuhla, kwangathi kungaqala imvuselelo leyifashini lenzala letothanyela le-Arizona kusukela kulolunye lihlangothi kuya kulolunye. Siphe kona Nkosi, sithokoza msathi inhloko tethu ngekutithoba ebukhoneni bakho. Futhi sibonge ngoba sikucela egameni laJesu, indvodzana yakho lethandzekako, umsinzisi wethu. Amen. Manje hayi kushumayela, kodwa nje kubeka luhlelo loluncane kulungiselela tinhlitiyo tesentakalo kusihlwa, kuthi siyakholwa ukuthi babe wethu losezulwini utohlangana nathi. Bese ke mhlawumbe ngalesinye sikhathi lesifanele, inkosi Thanza, sithothanza kubuya mhlawumbe sikhathi leseluliwe, lapho besingahlangana khona ndzawonye, futhi sihlanganise bazalwane ndzawonye. Sitovakasha nje. Kodwa ngithothanza kufunda kuLuka lomngcwele sahluko sesibili, nelivesi lemashumi lamabili nasihlanu, livesi lemashumi lamabili nesithupha.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death.
Futhi kwembulwa kuye ngamoya lomngcwele ukuthi angeke akubone kufa, aze abone Kristu wenkosi.
I'm going to use the subject of expectation.
Ngitosebenzisa sihloko lesithi kulindzela. Emathemba ngalokwejwayelekile. Asekeleke ekukholweni. Ufanele ube nekukholwa ngaphambi kokuthi ulindzele noma yini. Futhi manje njengetingceku letinengi taNkulunkulu eTestamentini lelithala. Ukholwa kuthi angekuva, kuvalivi. Futhi bengihlale ngikuqaphu naloko ukuthi uNkulunkulu ubophelelekile eveni lakhe. Ngithanda kufunda nje livi noma lamabili ali ngoba lengushoko kuyohluleka. Ngoba ngingumuntu kodwa livi lakhe lingeke lehluleke ngoba linguNkulunkulu. Loko uNkulunkulu uhlala njalo abithelwa enkundleni noma ngasiphi isikhathi kwenta sisincumo. Nesincumo sekuqala uNkulunkulu lasendawo sifanele sibe sincumo lesifanayo ngaso sonke isikhathi. Manje ngulapho la ufanele ngesizotha usekele khona ukukholwa kwakho. Kuisho kanje inkosi, ufanele ukukholwa ukuthi kulivi laNkulunkulu. Futhi ngulelo kuphela lithemba lesinalo. Lithemba lelisemthethweni kuphela lesinalo. Liseveni laNkulunkulu. Futhi manje uNkulunkulu angilongena siphetho futhi angeke endeliphutha futhi uphelele ngakho ke donke tetethembiso take tifanele tiphelele njengoba aphelele ekuqaleni beka khona livi nalivi beka kuNkulunkulu nalivi beka kuNkulunkulu
and the word was made flesh and dwelt among us
nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu livi qobolwalo Ngakho ke libhayibheli lilivi laNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe abekwe ephepheni. Ngoba akekho umuntu longcono kunelivi lakhe. Uma ngingeke ngilithathe livi lemuntu, ngingeke nje ngaba nanoma ngikuphi kusebenta kanye naye. Ufanele ethembeke, ufanele abe neliciniso. Futhi ikakhulukati njengoba adisho ukuthi ungumKristu. Manje leso sihloko lesifishane nje. Kodwa akusiso ukuthi singakanani. Akusiyo iquality noma linani yiquality elivi kungiloko ke livi laNkulunkulu Simeon lapha wasendvulo washo ukuthi kwethenjiswa ngumoya loyingcwele ukuthi bekangeke akubone kufa aze abone Kristu wenkosi bekanelungelo lekukulindzela ngoba uNkulunkulu beka kwembulile kuye ngamoya loyingcwele bekanesizathu sekukwembula manje sithola ukuthi Abraham wasendvulo ngesikhathi aneminyaka lengemashumi lasikhombisa isihlanu budzala nemkakhe anemashumi lasithupha nesihlanu Sarah kuthi uNkulunkulu wakhuluma kanjani kuye futhi wembula kuye kuthi bekatoba neliswane ngaSarah umkakhe bekangatali naye bekayinyumba futhi beba kathe bangalendlela yonke impilo yabo kodwa noko uNkulunkulu wamtshela ukuthi bekatoba nemntwana ngaSarah
And he asked him to separate himself.
Futhi wamcela ukuthi atehlukanise ngenxa lesithembiso lesi. Futhi nguleyo ndlela lesifanele sende ngayo. Uma sithatha uNkulunkulu evini lakhe, sifanele sithehlukanise nato tonke izinto letikutungeletile letiphambene nalelo livi. Ungeke uye kubantu bese uthi, manje nicabanga ukuthi ngine kuphiliswa kwami na? Nicabanga ukuthi kude laba kucabangako, lokho akukaphathelani ngalutho nako. Nguloko lokucabangako. Kukuwe, ngako wacelwa ukuthi atehlukanise yena lucobo. Futhi wenda kanjalo ngemathemba lamakhulu ekumukela lo mntwana. Manje sithola ukuthi lowo mntwana akazange efike kwaze kwaba minyaka lengemashumi lamabili nesihlanu kamuva. Kodwa esikhundleni sekuya ngekubabuthakathaka ngoba akuzange kwendeke ngenyanga yokuqala. Waya ngekucina ngaso sonke isikhathi. Ngoba emathemba akhe abemakhulu kakhudlwana. Uma Sarah bekanenyanga yinye budzala, bekuyoba inyanga yinye lenkulu emathembeni, ngoba uNkulunkulu waligcina livi lakhe. Bekungaba ngcono kakhulu kuye ukuthi abe nemntwana aneminyaka lelikhulu budzala kunaloko bekangiko aneminyaka lengamashumi lasithupha budzala. Niyabona ukuthi ngiconze ukuthini na? Bekungummangaliso lomkhulu kakhulu ngaso sonke isikhathi. Futhi akazange aphele emandla. Kodwa waya ngekugcina ngaso sonke isikhathi. Manje sibanivana baAbrahama, iBhayibheli lasho njalo. Sine singulabafile kuKristu. Sithatha indalo yaAbrahama futhi sidindlalifa ngekwesethembiso. Sidindlalifa tesethembiso naAbrahama ngoba Abrahama wanikwa sethembiso. Manje uma sidindlalifa takhe naAbrahama Konake sibanivana baAbrahama. Nekukholwa lokufanako Abrahama lebekanako. Sinako thini lucobo. Kuthi uma uNkulunkulu enda sethembiso, yathi nje kuthi kutokwenteka. Kungeke kwende lutho lolunye. Ungake uchabange nje Abrahama aphuma ahamba. Ake sithi nje wakwenda yena naSara. Bekane mashumi lasikhombisa nesihlanu lowesilisa futhi lowesifazane anemashumi lasithupha nesihlanu. Loko kuthi akube lishumi nesihlanu. Iminyaka lengamashumi lamabili sekendlulile kuya esikhathini. Futhi bekungumthathe wabo langadalwa naye. Bekahlethi naye kusukela ashada naye kwekucala. Mhlawumbe aneminyaka lelishumi nesithupha noma lishumi nesikhombisa kudala. Futhi kude bantwana. Futhi uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wamtshela kuthi bekadoba neluswane. Manje Abrahama bekalindzele loko ukuthi kwendeke ngoba uNkulunkulu washo njalo. Kwangathi ngiyambona ngake ucabange nje likhehla lelineminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu ubudala nowesifazane lonemashumi lasithupha nesihlanu behlela kuyobona dokotela ukuthi ende alungise esibhedlela ukuthi abe neluswane na. Bebathothini bantu kubona bekangathini idokotela na lo mfo lomtsala kukhona lokungalungi engcondweni kukhona lokungalungi ngalowo mfo lomtsala yebo ke wonke wesilisa noma wesifazane lothatha uNkulunkulu ngekukholwa futhi emukele tethembiso takhe uthathwa ngule live ngekuthi uluhlobo loluthite lweluhlanya noma luhlanya ngoba tindlo tale live tibulima kakhulu kuNkulunkulu lokho umuntu lakubita ngekuthi kukhulu uNkulunkulu ukubita ngebuwula manje kodwa Abrahama wakukholwa manje tinsuku tekucala letingemashumi lamabili nesiphohlongo emva kokuba yena cishe sekanelishumi nesihlanu iminyaka lengemashumi lamabili sekendlulile kuya esikhathini Udiva unjani sithando? Kude umehluko. Yebo ke akadunyiswe uNkulunkulu. Sitoba neluswane noma kanjani. Bekulindzelwe lokukhulu. Mhlawumbe Sara wathunga emabhutsanyana lamancane nengubo lencane yekulala futhi ngani na. Bekalindzele lokutsite uthi kwendeke. Kungaleso sizathu kwendeka. Umnyaka neminyaka wendlula naAbrahama waya ngekucina ngekucina anika uNkulunkulu uthuli. Futhi ekugcineni kwendeka ngoba bekalindzele ukuthi kwendeke. Emva kokuba sekaneminyaka lengamashumi layimfica abudala noma lowesilisa bekanemashumi layimfica. Ucabangani ngako manje Abrahama mayelana nekuyekela? Kamnumzane sitoba neluswane noma kanjani. Sesivele sibeke impahla emuva. Sesilungise yonke into. Ekusikhathi lesingakanani nato. Iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu. Kodwa uNkulunkulu uthothumela loluswane noma kanjani. Ngiyakuthanda lokho. Niyabona. Kuqinisile. uNkulunkulu washo njalo. Naloko kuyakucadulula. Uma uNkulunkulu ake ende sinqumo, utofanele asende sibe saphakathi. Manje ngingenda sinqumo, futhi imizuzu lesihlanu ngibiyele emuva, futhi ngendele sinye, ngoba benginelephutha kuleso. Ungakwenda nawe, ngoba sinesiphetho, kodwa uNkulunkulu angulongena siphetho, angeke endeliphutha. Ungulongena kuphosisa, lonemandla onke, losethinza wentonke, uNkulunkulu longena siphetho. Amen. Uma sinqumo sakhe sendiwe, Ikatululiwe inguna phakathi angeke abuye bese uthi benginelephutha angeke akwende futhi uma uNkulunkulu enda sinqumo ekuqaleni ukuthi ekukholweni uma silikholiwe livi lakhe bekatokwenda sonke sethembiso sibe liqiniso konake uNkulunkulu usenguye uNkulunkulu longenasiphetho etethembisweni takhe ungeke kwehluleke kufanele kube ngaleyo ndlela Ngungiwe sibili ufanele ushaye endzawaneni uma utothatha livi lakhe ulikholwe manje kube bekathide yebo ke njengemabandla asho lokho hayi labanye bafundisi bathithi insuku temmangaliso selendlulile uNkulunkulu akasawaphilisi bantu uma uNkulunkulu ake wabitelwa enkundleni kumuntu logulako futhi wamphilisa Eti kweti sekelo tekukholwa kwakhe. Uma lomunye umuntu logulako eta kuye, utofanele ende indlo lefanayo. Noma nakungenjalo, wenda kabi ngesikhathi aphilisa umuntu wekucala. Uma anika lo moya longcwele, lo amlalela, ebhayibhelini impela njengoba ethembisa lapho etentweni wathi lesethembiso senu nesebantwana benu labo labakhashana ngisho nabo bonke inkosi unkulunkulu wethu leyobabida uma umuntu ahlangabetana naleto disingakalo unkulunkulu ubophelelekile ngelivi lakhe kuthi amgcwalise ngamoya longcwele ngoba uma angakwendanga khona-ke wenda liphutha futhi uma unkulunkulu enda liphutha ungumuntu futhi hhayi nkulunkulu unesiphetho njengoba sinjalo ngakho niyabona njengebantwana ba-abrahama sithatha sithembiso sankulunkulu futhi sibambelele kuso nje akunanzaba ukuthi kwentekani sibambelela khona lapho ngalokufanako nje ngoba nkulunkulu washo njalo naloko kuyakucadulula manje ungeke usikhohlise ufanele ube naso ungeke nje usikhohlise ungeke usikhohlise sathane aka uyathi ukuthi uyakhohlisa noma cha kodwa uma ungakhohlisi uyakwati naye uma into lethite ibambelela phansi enhlitweni yakho kuthi uyathi ukuthi kunjalo khona-ke kukhona lokuto kwenteka abrahama wakukholwa lokho wamkholwa nkulunkulu wathatha nkulunkulu evini lakhe nangaphansi kwemathemba walinza iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu nalelo themba liya ngekuba likhulu ngekuba likhulu kwase kuthi-ke ekugcineni loluswane lwadalwa ngoba beka kulindzele wathi ehlukanisa futhi uma nitoqaphela ukuthi be ulindzele ini uNkulunkulu wamtshela ukuthi atehlukanise nato tonke inhlobo takhe naNkulunkulu akazange aphinze ambusise waze wamlalela ngaloku kugcwele kuphela nje uma uyise asolo alenga lapho ngani lo mfolo omdala wabanga inkinga wase-ke uthola lothi wase-ke lothi ubanga inkinga nako konke waze watehlukanisa futhi wesuka kuye konke kungakholwa kwathinsitheka kwesuka kuye wase-ke nkulunkulu uyehla futhi wakhuluma naye futhi kwenteka indlela ethide futhi uma sisusa yonke imimoya lemincane yekungakholwa kithi futhi nje sithathe nkulunkulu evini lakhe futhi anginanzaba ukuthi sibanibani uthi 10 noma sibanibani uthi 10 nkulunkulu wenda sethembiso ngime khona lapho khona-ke nkulunkulu utohamba ayophendvula kodwa akhumbulani wambusisa futhi wamgcina nakanjalo njalo noma wamondla futhi wamhola esuka endzaweni aya endzaweni kodwa akazange ambusise ngaloku gcwele futhi amnike sethembiso waze watehlukanisa ngaloku phelele kuyo yonke into lencane yelive wavumela umshana wakhe acubekele endasi esodoma uma bekafuna nabo bonke labanye kuthi nekuthi uyise wafa wase-ke nkulunkulu uyamtshela vuka ubuke eveni lonke ngikunike lonke buka empumalanga enyakatho entshonalanga naseningizimu ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela uma libandla bantu bake befike endzaweni lapho batehlukanisa khona ngalokuphelele netinto telive khona-ke ungabuka kuso sonke sethembiso ebhayibhelini sonke sakho kunjengephaseji lenkulu kakhulu ngamoya munye sibhaphathiselwe ephasejini labanye bantu basanza kungena nje ephasejini ngempaphathiso wamoya longcwele bathi yebo-ke ayibonge inkosi ngingenile ayibonge inkosi ngilapha akusiko loko kimi wathini nkulunkulu ku-abrahama sukuma ubuke weveni lonke konke kwakho nguleyo ndlela ngesikhathi ngingena kukristu bengifuna kuklalada hhayi nje kwathi ukuthi wangisinzisa kodwa yini lenye lenginayo ekhathi lapho na uma lo munye anginika iphaseji lenkulu futhi ngingene kuyo ngitothanza ukuhlola leyo nto ngibone ukuthi nginani kungaleyo ndlela ngemakristu namuhla bayehluleka kuhlola tethembiso kankulunkulu futhi babone ukuthi tithe kuthi noma ngubani lothandzako akede uma indwele ethite ithe kuphakama kancane ngitotholela liladi bese ngikhuphukela kuyo ngibuke emashelufini futhi ngibone ukuthi yini lengeyami ninemakristu ngalesinye isikhathi anibuki nihlole nithole ukuthi yini yena kuphiliswa kwakho insinziso yakho kujabula kwakho kuthula sonke sethembiso ebhayibhelini sakho uma umuntu agcwaliswe ngamoya lwengcwele nkulunkulu umnika incwadi yelisheke neligama lajesu libhalwe phansi ekugcineni kwayo lithumele ngekhathi ungesabi kulibhala lithumele ngekhathi futhi utowehlisa tibusiso takhe leticebile ethi kwakho daloko lakwethembisa mosi bekasavele awalahlile emathemba bekasemuva ngemuva kwelugwathule aluse timvu tababedala wakhe ejetro ngesikhathi ngalokunye kusa emuva ngemuva kwelugwathule wabona sihlahla sivutha wefika ebukhoneni balesihlahla lesi naloku nje mosi bekangusiyazi wetenkolo ngoba bekaceceshwe ekuhlakanipheni nako konke kufunza kwamagibhitha watshelwa ngunina kuthi wabithelwa inhloso letsite naso sonke senzakalo sakhe sesayensi yetenkolo siba lide kuye futhi angibukeli phansi lwathi isayensi yetenkolo lwathi lwesayensi yetenkolo kodwa ngithi kungeke kwathatha indzawo yaleso senzakalo lohlangana naso uma uhlangana nankulunkulu kukhona lokwendekako uba sidalwa lesisha ngaletinye tikhathi kukwenta wente tinto letingakejwayeleki even kwangathi ngiyambona mosi ngekusa lokulandzelako nazipora ahleti ethi kwemnyuzi nageresham lomncane engculini yakhe ehlela kuyowengamela endasegibhithe induku lenzala leyomile esandleni sakhe ibe induku yekuhamba ematsevu aphephethela nzawo totimbili futhi uyaphi mosi ngehlela egibhithe kuyowengamela kuhlasela kwendoda yinye njengendoda yinye nje iya erussia kuyoyengamela indoda lenzala leneminyaka lelikhulu kuthala umkayo ahlethi ethi kwemnyuzi neluswane ehlela kuyolengamela kodwa into yako bekukuthi wakwenda ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenda sethembiso namosi bekalindzele uNkulunkulu ukuthi agcine sethembiso sakhe wabulala emagibhithe wehlela lapho ngalesinye isikhathi futhi wabulala munye ngaphandle kwenthando yaNkulunkulu futhi kwaba libala etandleni takhe wehla ngesikhathi lesilandzelako futhi wabulala sonke sive bekuyingatimulo etandleni takhe ngoba ngalesinye isikhathi mosi bekakwenda futhi ngesikhathi lesilandzelako uNkulunkulu wakwenda lokho kwenda umehluko bekalindzele uNkulunkulu ukuthi abakhulule ngoba ngikuvile kukhala kwabo ngikubonile kuhlaseleka kwabo futhi ngilokusabito selucobo ngehlile kutobakhulula futhi ngithuma wena mosi endzaweni yami lokho kwakwenda ukubonile kuhlaseleka kwakho umbonile dokotela athi akusekho lengingakwenda ngako wehlile ngesimo samakalo engcwele kuthatha umanje nitomvumela akwende banini nimlinzele kuthi akwende nathi kuthi wethembisa kukwenda nibambelele evini lakhe wathi uyokwenda ngako-ke kulinzeleni Simeoni indoda ledume kakhulu Simeoni bekasathi lesitsala futhi bekaneligama lelihle kakhulu emkhathini webantu uma wake wafunza emlandweni wakhe futhi bekayindoda lehloniphekile futhi ungake ucabange nje indoda lenzala lapho cishe leneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nendva kudzala ahambahamba athi yebo-ke uyathi angeke ngife ngithe ngibone kristu wenkosi kwangathi ngiyabona labanye borabi bathi niyathi lo mfo lo mdzala tatane kuyathabukisa ngani leli khehla lithithe kuphambana kancane enhloko yalo ngani besisolo sibuke emesiya iminyaka leti nkulungwane letine kusukela e-edeni bantu bakithi bebasolo bafuna mesiya futhi naku lapho sikhona ekuthunjweni maroma yonke timothi valiwe bonke bufakazi obonakalako kuthi letinto leti titokwenteka buvalelwe ekhashane nathi sisebugcilini asisesiso ngisho nesive sihlephukile ngendlela lesingiyo nangaphansi kwahulumende wamaroma futhi lapha le ndoda lenzala nelunyawo lunye ethuneni nalolu lunye lweyeme kepha noko uthi utobona kristu wenkosi o bebayozi he loko ngeke kwenteke kodwa Simeoni bekathi ukuthi bekutokwendeka kwangathi ngiyabona labanye borabi labasha bathi yebo-ke myekeleni nje lo mfo lo mdzala akanabungodi ngeke alimade muntu kodwa uhambahamba lapha afakaza kuwo wonke umuntu utokwenda lokho uthi utokwenda lokho futhi utophila kuthi abone mesiya efika nako konke kanjalo yebo-ke Simeoni yini isizathu sakho na kungani usho into le njengaleyo yini lekwenta usho ngesikhathi Davide amfuna ngesikhathi Eliya amfuna nebaprofethi basendvulo futhi simfunile kuyo yonke iminyaka futhi manje tinsuku temimangaliso selwendlulile nayo yonke into seyentiwe yaba mnyama iminyaka lengemakhulu lamane sagcina kuba nemprofethi Malakhi futhi naku lapho ukhona uyeda uthi awunakufa uze ubone Mesiya wathi kanjani ukuthi lokho kutoba liciniso ngoba kwembulwa kimi ngamoya longcwele naso sisekelo sakhe leso kufanele kube sisekelo sakho leso kufanele kube sisekelo sami uma moya longcwele akwembula kithi futhi kuhambisana nelivi akukho lokutokuvimba uma kwembulwa kuwe ngumoya longcwele futhi ubuka lapha futhi sethembiso evini manje kuphilisa kwaNkulunkulu kusethembiso evini manje uma moya lwengcwele atokwembula kuwe ukuthi wafa kuthi akuphilise ngalokufanako nje njengekukusenzisa khona-ke wotani nemathemba kukwemukela futhi nkulunkulu impela utobona ukuthi niyakuthola manje ungahle lo dokotela angahle athi manje yebo-ke bayekele kanjalo ngeke kubalimade ngiyacabanga batokufa nje noma kunjalo kodwa khumbula nje uma nkulunkulu enta sethembiso hlala kuso akunanzaba ukuthi timothy yini uma uthi yebo-ke nginemdlavuza ngine-TB loko akaphathelani ngalutho nako uma nkulunkulu akwembulile nkulunkulu uyasigcina sethembiso sakhe ngulokho kuphela kaningi ngicabanga ngajona ngicabanga ngetimphawu bantu babuka timphawu tabo jona bekanele udzaba sibili lwetimphawu bekasesiswini semkhoma netandla takhe netinyawo kuboshiwe futhi bekaphansi esiswini semkhoma kuwo onke emahlanda nasendase ekugcineni kwelwandle elwandle lolunesiphepho manje bekanetimphawu uma abuka ngalapha bekusisu semkhoma ngalapho bekusisu semkhoma yonke inzawo lapho abuka khona bekusisu semkhoma manje akukho muntu lapha kuleso simo lesibi nginesiqiniseko kodwa niyathi kuthi wathini wathi kulide lelikhohlisako angeke ngilikholwe wathini kanye futhi ngidobuka ethempelini lakho lelingcwele ngoba bekathi ukuthi ngesikhathi lelo thempeli linikelwa lusuku usolomoni lanikela ngalo lithempeli wakhuleka wase uthi nkosi uma abantu bakho baba senkingeni noma kuphi futhi utobuka ngakuleli thempeli lelingcwele bese uyeva usezulwini futhi bekathi ukuthi unkulunkulu wawuva umkhuleko waleyo ndlotha futhi niyathi ukuthi unkulunkulu wendani wamgcina aphila endasi lapho tinsuku letinsathu nebusuku wamthatha wamyisa ngale eniniva mhlawumbe wathatha inhlandi lenze kangako kuthi ibhukushe emantini wamyisa ngale laphaya kodwa wahlala esiswini semkhoma tinsuku letinsathu nebusuku lobuthathu bekalinzele nkulunkulu ukuthi entele kuthite ngoba bekahlangabetene nesithingakalo nkulunkulu bekende sethembiso futhi wasikholwa futhi uma jona ngaphansi kwaleto dimo bekangathola umsebenzi wemmangaliso lonjalo lovela nkulunkulu ngoba bekuhambisana nelivi bekuhambisana nekukholwa kwakhe futhi uma bekangakwenta lokho ngaphansi kwaleto dimo singaphiliswa kakhulu kangakanani-ke manje ekuseni uma singabuki lithempeli lelentiwe ngetandla solomoni ekugcineni wahlubuka bafati bakhe bamdonsa bamsusa unkulunkulu kodwa sibuka ngesekudla sankulunkulu lapho jesu ahlethi khona nengati yakhe lucobo uphila njalo kwenta kuncusela etikwe kuvuma kwethu singakubita kakhulu kangakanani-ke noma nguluphi luhlobo lwesifo ngekuthi lulide lelikhohlisako angikukholwa yalinyatwa ngenxa yetiphambeko tethu yawubulwa ngebubi bethu sijeziso sekuthula kwethu sasisetikwayo nangemivimba yayo siphilisiwe thini ngakho-ke sathane thatha indlela yakho phuma lapha niyabona ngiyamkholwa nkulunkulu ngikulinzele ukuthi kwenteke nako lapho ukhona uma kungendeki khona manje kutokwenteka emva kwesikhashana uma kungendeki namuhla kutokwenteka kusasa uma kungendeki kusasa kutoba liviki lelidalo noma ngabe yini kutokwenteka noma kanjani nkulunkulu washo njalo nako lapho ukhona manje wehlela lapho ungaba nekukholwa khona kulinzele loko nkulunkulu lathi uyokwenta nkulunkulu utokwenta angeke acambe emanga ngakho sibiyoni weluthumo lolukhulu akwendi mehluko ngeluthumo nguloko lokungena kakhulu emabandleni ethu namuhla ngisho nasemabandleni ethu emapentecostal kuyifashini leningi kakhulu lokuningi kakhulu kuthu kwetinto njengekuthi nje sineluthumo loluningi lolukhulu neyathi nenhlangano netinto lesikuthi ngakho ifashini lenzala emahlathi lasemuva lokuluhlatha sasibhakabhaka inkolo lebulala sono lesikuthi ngakho ngumgobho wesibhamu loconzile into letoyoshumayela livangeli ngaphandle kwekuncemphetisa futhi bavulele emazubela awele noma ngikuphi lapho afisa khona bese bajuba kuwo sithinga emadoda ankulunkulu lahlala nemandla abuyisele libandla endzaweni lapho lifanele libe khona kukhona lokungalungi siyakuconza lokho sonke siyakwati lokho emabandla ethu ayahlubuka aya ngekuba buthakathaka lesikuthi ngako akusiyo inhlangano lensha levukako lesikuthi ngako akusiyo lenye imvula yamuva lesikuthi ngako kubuyela ekukholweni evini lankulunkulu nelibhayibheli lankulunkulu sendakalo lesinyakathisa umphefumulo emuva ebandleni ngiloko lesikuthi ngako kuhlandwa kuqondziswa kuwo onke emabandla ethu netinhlangano tethu yekelani kudweba imincele lemincane loku nje nalokwa inhlangano letsite ngaleli linye lilanga ngenxa yokuthi ngavumela lomunye umfundisi ahlale ngembili lobe kangesuye wenhlangano yabo wathi sidwebelilayini sikudwebelesa kukhipha kulo nakethu Branham phuma etigungeni tethu ngathi ngidweba lesinye lesikhulu kakhulu nginibuyisele ekhathi futhi ngathi ngako ningeke nje ningishwilele ngaphandle kunjalo ngitawudweba layini ethi kwalelenu nginibuyisele emuva ngco niyabona loko kwesibazalwane asikehlukani sonke singumtimba munye kunjalo singemakristu sidalwa ngumoya wakhe sigezwe engadini yakhe singemakristu sifanele sente njengemakristu sifanele sithiphathise kwemakristu besilisa nebesifazane ake nginitshele kuthi nguleyo nto yinyethine libandla lelishoda ngayo namuhla kutiphathisa kwemakristu sihambahamba sente njengethe mphungane letifile siyahamba kubi kakhulu kude kukholwa akukeneli uma bekuyi-inki kufaka lichashata ku-i ngalula nje silahlekelwe yinto letside lebe sifanele sikwende kuthi sibe nesibinzi eminyakeni lendlula bebavamise kuthengisa tigcila etimakethe tetigcila lapha eningizimu ikakhulukati endasegeorgia nakanjalo njalo ngesikhathi futhi bebawelela ngale ngesheya kwetilwandle e-afrika nemabhunu bekabuyisa tigcila babakhiphele lapho ejamaica futhi babahambise ngemkhumbi baye eflorida futhi babathengise timpilo tebantu loko bekuliphutha nkulunkulu wenda umuntu bese umuntu wenda tigcila akukho umuntu lofanele abe sigcila sikhululekile kukristu asisiso sigcila sesive asisiso sigcila senhlangano sibe silisa nebesifazane bankulunkulu yelulela imikhono yethu kuwo wonke umnakethu lowile akunanzaba kuthi ukuphi ikhona enzawo yethu sonke ngakho uma sifika enzaweni bebahambahamba bathenge le tigcila lethi etinkampanini tetihlahla bebathola lithikithi lekuthengisa njengoba nje bebangenda emotweni leseke yasetshendiswa enzaweni yethu imoto enzawana thide ngakho bebahambahamba futhi bathenge le tigcila lethi bebathatha ngafunza ngu-Abraham Lincoln umningizimu lomkhulu lowehla esikhebheni lapho e-New Orleans futhi ngababona emgothini wetigcila lapho bathengisa ngendoda lenkulu linigro lelikhulukati lelicinile nemkakhe lomncane tatane emengaphandle lapho netinswane letimbili akhala ngoba bebatomthengisa kuthi bamtalanise nalabakhulu besifazane labanempilo kwenta tigcila letinkulu ngalokuthi egcaca Abraham Lincoln wabamba sibhakela sakhe kanjalo wase uthi loko kuliphutha ngalelinye lilanga ngiyokushaya uma kubita impilo yami kwakwenda kodwa wakushaya wakwephula futhi ake ngikutshele mnakethu kungakholwa kadevele ake ngikushaye nkosi angikhathali uma kubita impilo yami ake ngephule leyo nto ebandleni lonke leyo mincele nakanjalo njalo kuthi singabona thine ngamoya munye sonke sibhaphathiselwe emtimbeni munye futhi singemakristu sibazalwane akunanzaba uma umuntu ase-church of god futhi ngiwase-assemblies nalona yi-baptist noma i-presbyterian sibomnakethu singiloko ke sibobhuti kukristu ake sikwephule yephula le mincele singelulela imikhono yethu kuwo wonke umnakethu bengilapha esikhathini lesiside lesendlulile bathi mnakethu Branham uma nje utojoyina inhlangano yethu ngathi cha nginenhlangano yenu kodwa ngiyanitshela kuthi ngitokwentani ngitokwelula imikhono yami inhlangothi totimbili kuwo wonke umuntu loko yisonke simunye kukristu ngalelinye lilanga lothenga athengisele labanye wefika ngasenkampanini yetihlahla wathi dingakhe tigcila lonato wathi ngetulu kwelikhulu wathi ngithanda ukuthi buka kulungile bonke bebasebenta futhi bebade inhlitiyo yothi phansi bebayo bebefike esigabeni lapho bese bathi khona kuthi bebangeke baphinze babuyele evendeni zabuko futhi bangasaphinzi bambone babe namake futhi bangasaphinzi bababone bantwana na nalokunjalo uthi bebantengantenga kakhulu uthi bebathatha tiswebhu uthi batibhacabule kutenda tisebende batende titonse futhi tisebende nanoma yini lebe bafanele bayende ngalelinye lilanga ngesikhathi lomthengwe tigcila efika futhi wacaphela ukuthi bekathi bacabula kanjani leto tigcila ade ntathi sebende tonke ngaphandle kwensizwa yini bebangathingeki ukuthi bambhacabule emahlombe abheke emuva silevu sibheke etulu beka kuko ngco noma ngamuphi umzuzu futhi lo thenga athengisele labanye wathi ngithanda kuthenga lo mfo oh kwasho umnikati akathengisi angeke ngimthengise yebo ke wathi ngicaphelile ukuthi awudzingi ukuthi umqondzise wathi cha wathi yini indzaba wathi ngabe ungibasi ethi kwato tonke wathi cha usigcila wathi mhlawumbe usondla ngaloko ayehlukile kunaloko lokwentako kuletinye etigcila wathi cha bonke badla egamelweni lekuphakela ndzawonye batigcila nje yebo-ke wathi yini le menta ehluke kakhulu kangako kuto tonke letinye na wathi bengitibutha nami ngaze ngathola ngalelinye elilanga kuthi ngesheya evende ndzabuko lapho avela khona e-afrika uyise uyinkosi yesive futhi naloku nje angumfokade noko uyati kuthi uyindvodzana yenkosi futhi utiphathisa kwayo oh nkulunkulu singamadvodzana nemadvodzakade ankulunkulu indvodzana yenkosi yasezulwini sitotiphatha kanjani-ke ethi nelucoko labancane labadala lababuthakathaka labafucelwe emuva abnumzane babe wami unjingile ngetindlu nemihlaba uphethe umcebo wemihlaba etandleni takhe ngemarubi nemadayimane nesiliva negolide emabhokisi akhe agcwele unemicebo lengakhulumeki ngoba singumntwana wenkosi asithi phathe ethine lucobo besifazane ningabi njengelive ningagcoki njengelive ningabi ngiletintho leti tesimanje nato tonke letintho leti labatendako kwesha kuko kuyindvodzakati yenkhosi banumzane labahloniphekile nine bazalwane anidzingi ukuthi nishaywe phansi futhi nifucelwe ekoneni ningemadvodzana enkhosi yebo sukumani niphonse sifuba senu embili nihlangabetane nako impela kunjalo silinzele nkulunkulu ukuthi asendele lokutside angeke asendele lutho lapho sonke nje sihohobele yonke indzawo kungathi into letside lengathi ife hafu ufuna libandla leliphilako ufuna emalunga ekhathi lapho kuthi abe ngematshi laphilako lakhiwe endlini yokukholwa mkholweni nimemukele nithathe livi lakhe manje wena uthi yebo-ke ngineligama lelikhulu lelihle mnakethu Branham ngingusomabhizinisi ngidlala emakhadi enhlanganweni yami angikhathali ukuthi unani mnakethu ayikho inhlangano lenkulu even kunenhlangano yajesu kristu futhi awuyuze wayijoyina kuyo wena uthi yebo-ke ngililunga leli bandla linye kuphela libandla yinye kuphela indlela linye lisango lowo ngujesu kristu loyo longena noma ngayiphi lenye indlela ufana nelisela nesigebengu futhi ngamoya munye thine sonke sibhabhathiselwe kulowo mtimba kunjalo futhi sibazalwane yebo mnumzane futhi singemadvodzana nemadvodzakati enkosi sifanele sitiphathe kahle ligama lethu lelihle alisilutho emhlabeni elifuna kuba ngiko ezulwini lapho sifuna kuma kwethu kwethu kuthi kube ngiko embi kwankulunkulu manje siyathola sisathe simiyoni sehle njalo ngiyabona nginemizuzu cishe lesihlanu ngetulu ake simehlise sithi kuchubeka kancane sithola ukuthi simiyoni beka nesizathu lesihle saloko lebekakwenda ngoba moya lwengcwele bekamembulele kuthi bekangeke akubone kufa akunenzaba kuthini kuthi bekamdzala kangakanani noma lutho ngako bangakhi labanye labehlulekile ekutameni kumbona kodwa yena cobo lwakhe njengemuntu ngamunye bekatobona kristu wenkosi oh mnakethu thathe uma ungathola moya lwengcwele kuthi embule kuwe manje ngimile ngitophiliswa yebo mnumzane angathi ukuthi bonke labanye batokwentani kodwa kutoba sikhathi sami leli li-awa lekuphiliswa kwami lesi sikhathi lengitokwemukela ngaso moya lwengcwele nkulunkulu ukwembulile kimi futhi ngitomemukela kwehlukile kukhona lokutokwenteka njengekujula kubitana nekujula umsindo wemabhudlo akho kwasho davide ngalamanye emagama uma kukhona kujula ekhathi lapha lokubitako kutofanele kube khona kujula ngephandle lapho kusabela kuloko kubida ngalamanye amagama bangakhi lokholwako kuthi ungathanda kuhamba edude nankulunkulu phakamisa isandla sakho kulungile bangakhi lokholwako ukuthi nkulunkulu ungumphilisi phakamisa isandla sakho impela yebo-ke manje uma unento letsite kuwe lekutshela lokho kutofanele kube nento letsite ngephandle lapho kusabela kuloko kukhanuka lapha kanjena ngaphambi kokuthi kuke kube khona sigwedlo emhlana wenhlambe bekufanele kube khona emande kucala kutsi yona ibhukushe kuwo noma nakungenjalo beyingeke ibe nesigwedlo ngaphambi kokuthi kube khona sihlahla kuthi simile emhlabeni bekufanele kube khona umhlaba kuqala noma nakungenjalo bekungeke kube khona sihlahla kuthi simile kuwo lapha esikhathini lesiside lesendlulile bengicabanga nje ngikucaphunile lokhu mathute nje kuthi umfana lomncane edolobheni lakithi beka udla onke emarabha epenselini yakhe esikolweni wasethishela ubhalela make wakhe futhi make wakhe ngalelinye lilanga wamthola ngephandle kuvrande longemuva adlala ithayile elibhayisikile ngako bekuyirabha futhi ngako bamehlisela endlini ekucwaningela kuhlola lo mfolo omncane kuthola ukuthi yini leyayingalungi futhi dokotela wathola ukuthi umtimba wakhe lomncane wawudzinga sibabule manje uthola sibabule erabheni manje ini kuphela nje uma bekukhona kukhanuka sibabule ekhathi lapho bekufanele kube khona sibabule kuqala oh mnakethu uyabona ukuthi ngiconze ukuthini kodwa kufanele kube nesibabule ngephandle lapho kuqala ngaphambi kokuthi kube khona kukhanuka ekhathi lapha niyakubona na ngaleso sizathu kunalokunengi kwaNkulunkulu nawe ngaleso sizathu kunekuphilisa kwaNkulunkulu kwakho ngoba uyakufuna ngaleso sizathu bekunaNkulunkulu lo Abrahama bekamfuna loyo uMark nemendi wakhe bekuNkulunkulu bekalinzele kona ngoba uNkulunkulu bekende sethembiso niyakubona na lapha ngaphambi kokuthi kube khona lokudaliwe kuthi ofanele kube khona umdali kudala lokudaliwe futhi kuphela nje uma uva ukuthi uyakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu kunemthombo lovulekile enzawana thide kuphela nje uma ukholwa ukuthi kunaNkulunkulu lothi wakugcwalisa ngamoya loyingcwele kunemthombo lovulekile enzawana thide noma nakungenjalo bewungeke ukhanuke labanye abakukhanuki niyabona ngoba akukembulwa kubo kodwa kwembuliwe kuwe ngani na ngani ngidiva ngigcwala lukholo khona manje niyabona na kuyini na kwembulwa kuwe ngamoya loyingcwele umoya loyingcwele lofunako lo wakwembula kuSimeon futhi kuphela nje uma akwembulile kunemthombo lovulekile enzawana thide oh kube nje besingakubona umthombo uvulekile enzawana thide ngoba wembulwe kuwe ngumoya loyingcwele uNkulunkulu ungumphilisi uphi lo mthombo uNkulunkulu ugcwalisa ngamoya longcwele uphi lo mthombo niyabona kunemthombo lapho noma nakungenjalo bewungeke ube naloko kukhanuka enhlitweni yakho ngakho kukwenta nje ulahlekelwe ngiyo yonke imicabango yakho yanoma yini lenye ngoba kwenza yonke into ngokugcwalisa bonke bungwe bakho ngekukholwa manje kude bomoya loyingcwele lababili munye kuphela moya loyingcwele namoya loyingcwele lofanako lowakwembula kuSimeon ukwembulele kona yembulwa ngumoya loyingcwele kunemthombo logcwaliswe ngengadi le munye emithanjeni ya-Emmanuel yona itibhukusha ngaphansi kwesikhukhula kusuka onke emabala ato eliqala lokho kwaso sonke soni Petro wathi ngelusuku lwepentekosti lapho wathi iphendukani ngulowo nalowo wenu abhaphathiswe egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu khona nitakwemukelisa siphiwo samoya longcwele ngoba sethembiso oh he ungakubuyisela kanjani emuva bese ukubeka entweni lethithe yemlando lesethembiso senu nesebantwana benu nesabo lokhashane ngisho nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita libusiso tepentekostali emandla uNkulunkulu atama kuthatha libandla lakhe akehluleki akaphelelwa ngemandla ukhanya nje futhi musha namuhla njengoba bekahlala anjalo futhi uyohlala anjalo uphakathe oh yebo emadodana uNkulunkulu aholwa ngumoya waNkulunkulu David Duplessis wake washo ngaloko ngemadodana uNkulunkulu emadodana uNkulunkulu aholwa ngumoya waNkulunkulu nonke niyakukholwa lokho anikukholwa na emadodana bantwana baNkulunkulu baholwa ngumoya waNkulunkulu manje inkathato yakho kuthi ebandleni namuhla wathi sinebathukulu labanengi kakhulu kodwa uNkulunkulu ude bathukulu manje nina ama-Methodist sathana umzuzu nje ngifuna kwehlisa libhantshi lenu kube besisolo sinemadodzana nemadodzakati e-Methodist uNkulunkulu bekuyoba kahle kube besinemadodzana nemadodzakati e-Baptist uNkulunkulu kuhle iLuthere iNazarene Pilgrim Holiness noma iPentecostal kodwa njengoba nje bonke labanye benda kanjalo nathi kumaPentecostal sithatha abantwana bethu futhi sibangenise ebandleni ngoba besisekhathi lapho sibenta emalunga elibandla lePentecostal loko bathukulu uNkulunkulu ude bathukulu leyo ndvotsana lefanako noma indvotsakati ifanele ibhadale imbadalo lefanako lesayibhadala futhi yemukele moya longcwele ngalokufanako njengoba sawemukela abekho batukulu uNkulunkulu akabafaki kanjalo kunemadvodzana nemadvodzakati abekho batukulu uNkulunkulu akanabo ayikho into lenjalo ngankulunkulu yebo-ke uthi ngwelibandla le-methodist make wambeka sonsa lapho lowo ngumtukulu unkulunkulu akanako ungumtukulu ebandleni le-methodist ungumtukulu ebandleni le-pentecostal kodwa unkulunkulu ude batukulu wonke wesilisa nowesifazane ufanele atalwe kabusha ngamunye ngamunye emadvodzana nemadvodzakati ankulunkulu nguloko lokubenda bagcwale moya futhi bagcwale kuphila kuta intwasahlobo emva kwesikhashana tonke tinyoni letincane endasi lapha tiphumela kuletho ticongo temdolofiya netihlahla ngephandle lapho titakhele sidleke make wenyoni lomdzala angatakhela sidleke lesihle lesincane futhi asende sibe ngulesinto ofothelako kakhulu kubantwana bakhe abeke sidleke lesigcwele emacanza futhi angahlala lapho ethi kwalawo macanza futhi ethembeke kakhulu futhi awaguqule kakhulu nje futhi alambe kakhulu futhi uyotilambisa abede emandla kakhulu angakhoni nekundiza aphume esidlekeni uma leyo nyoni lengumake beyingakaze ibe namata lawo macanza angeke achobosele kunjalo akachoboseli umthombo wengadi uvela ebulilini bewesilisa i-hemoglobin liqiniso lelo wesifazane uveta kuphela licanza wesifazane kodwa wesilisa ngulapho la kuvela khona lokunembewu nguleyo inzaba ngemabandla ethu namuhla bantu bethu bepentecostali angisho lutho lolumelene naleli bandla lelimangalisako nemelusi wenu lomangalisako ngahlangana naye ngiyathi ukuthi ukholwa ini kodwa namuhla sithola emabandla namakhulu kunalawo lesake saba nawo nekukholwa kwethu kuya ngekwehla yini inzaba na niyabona singenisa emalunga batukulu lesikudzingako mnakethu hhayi leyo nyoni lenzala njengoba ngisho beyingahlala lapho leso sidleke ide ibe buthakathaka kakhulu ingakhoni kundiza isuke kuso kodwa uma beyingakaze ibe namata atokwenta njani lawo macanza na ayohlala khona lapho futhi abole niyakwathi lokho ngetinkukhutheni ayohlala lapho futhi abole yinye kuphela into lofanele uyende emnakethu hlanta sidleke kunjalo nguloko iminyakato yethu yepentecostal lekuthi ngako namuhla sikhathi sekuhlanta sidleke khipha emacanza labolile esidlekeni bangenisa emalunga futhi bawenta emadikoni nakanjalo njalo futhi bababhambatha emhlane ngoba babhadala kakhudlwana ebandleni abathi lutho ngankulunkulu kunelihotentoti lathi ngebusuku basegibhithe kunjalo lesikuthi ngako lwati lwekudalwa kabusha nekubuyela embhabhathisweni womoya longcwele ngekukholwa sibili kwepentekostali ebandla kunkulunkulu kusebenta ebandleni lethu lokho kuletha into letside kuthi uholwa ngumoya loyingcwele uma livi likhuluma wena uthi amen kulo futhi uyalikholwa Simeoni bekachutshwa ngumoya loyingcwele futhi lapho bekanesethembiso manje sengivala ngingahle ngisho lokhu ake sithi kuta sikhathi linzaba azange tihambe ngaleso sikhathi njengoba tenda bukani Maria lomncane bekalinzele naye intombi ndlo bekato bekangakaze athi indvotha kodwa moya longcwele wahlangana naye wase uthi leyo ndlo lengcwele letotalwa kuwe itawuba ye itawuba yamoya loyingcwele uNkulunkulu utoba ngubabe wale ndvotsana yebo-ke bekalinzele uNkulunkulu ukuthi agcine livi lakhe akazange ahambe athi manje linzane ngitobona ngize ngive kuphila bese-ke ngiyahamba ngiyofakaza cha akusiko loko lokuvakwa jesu akazange athi nikuvile na wathi ukukholiwe na uyakukholwa lomunye uthi yebo-ke angiva kwasamehluko loko akukaphathelani ngalutho nako akuwukhulumi ngesandla sangaphandle nemtimba longaphandle ukhuluma ngelingekhathi leli kukholwako lilawula konke lolokunye kwako wathi ukukholiwe na Maria yathi nje ingelosi ingamtshela ngani wathi buka inceku kade ngosi akube kimi njengelakho ngekwelivi lakho wakhuphukela ngco emagcumeni asejudiya afakaza wahamba watshela Elizabeth umzala wakhe kuthi bekatoba neluswane angadani nandvotha ngani Elizabeth wamangala wathi naJohane lomncane niyathi beka savele anetinyanga letisithupha budzala wabunjwa esibelethweni senina beka ngenakuphila ingelosi lenkulu yabonakala kuZakhariya futhi walingabata livi lankulunkulu wathi utawuba simungulu kude kube sikhathi loluswane lolutalwako ngaso niyathi nkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kulamatshe lawa. Uma ungafuni kusithatha, lo munye umuntu uto sithatha. Futhi wathi, ngesikhathi siyathola, uniketa kubingelela, wathi, oh, moya lwengcwele, utokwehlela ethi kwami, futhi ngitokhulelwa, nalento lengcwele itobitwa ngendodana yankulunkulu. Futhi ngitobita ligama layo ngekuthi nguJesu. Manje Johane lomncane bekanetinyanga letisithupha anganyakati. Noma ngubani uyathi kuthi lokho akejwayeleki. Tinyanga letintsathu kuya kuletine kakhulu futhi-ke nathi tinyanga letisithupha. Futhi bekangakaze anyakate. Kodwa wathi nje angeva leso sibingelelo endlebeni yakhe lesivela kuMariya. Lomunye alinzele, lomunye alinzele, bobabili. Futhi ngesikhathi uMariya athi abita ligama lenkosi Jesu kwekuqala kuthi lelo gama like likhulunywe etinzebeni temuntu, luswane loluncane lolufile esibelethweni senina lwagcima ngenjabulo. NaJohane wemukela moya longcwele esibelethweni senina futhi waqala kugquma ngenjabulo. Futhi uma kwekuqala kuthi ligama laJesu Kristu like likhulunywe etinzebeni temuntu, kwenda luswane lolufile lugcume esibelethweni senina ngenjabulo, bekufanele kwendeni ebandleni lelitelwe kabusha kuthola kukholwa kwemandla ekuphilisa. Angikajabule, ngiyathi kuthi ngukuphi. Niyabona na, kodwa nje ngidiva ngahle ngaletinye tikhathi uma ngiyokhuluma ngaleto dinto. Niyabona na, kunjalo. Ngoba kuliciniso, lelo gama la Jesu Kristu linekuphila. Futhi uma likhulunywa ngemandla nekukholwa, akukho lutho loluyokuma ebukhoneni balo. Kunjalo impela. Oh, impela. Emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu. Manje ake sithi Simeoni bekahlethi ngemuva egumbini lakhe lekudadishela, mhlawumbe ngumsombuluko ekuseni. Bonke baphristi basemsebentini wabo, futhi bekukhona cishe amaJuda lati gitsi letimbili nehafu ePalestine ngaleso sikhathi. Ngakho tinswane letinengana tatalwa ngebusuku bunye. Ngelusuku lesiphohlongo letimvuna betifanele tisokwe. Ake sicabange ukuthi Simeoni uhlethi emuva ehhovisi lakhe, unelivi, ubuka konke ngalo kanjalo. Futhi ufika ethi kwembhalo logocwako, mhlawumbe ngalapha ku-Isaya, Isaya 6:9, sitalelwe indvodzana, siphiwe umntwana, kanjalo njalo. Ligama lakhe liyothiwa ngumeluleki, inkosana yokuthula, uNkulunkulu lonemandla, uyise longunaphakathe. Kwangathi ngiyambona nje ahleti lapho. Manje ngaso sonke sikhathi Mariya lomncane bekasendleleni yakhe enyukela lapho ukuthi umntana asokwe. Ungena elayinini lalabakhulekelwako, noma kungaba yini, lilayini lelikhuphukela kuyosoka. Bonke bantwana bebagcokiswe lokuhle lokuncane lokuthungiwe neyati, nebafola abancane labahle, futhi bede ematinyo neyati, futhi oh, ngiyabathanza nje, futhi ngibona bafola abancane lapho, nabomake labanemoya lomuhle, neluswane lwabo loluncane. Kodwa lapha bekane agoqotwe ngembeleko yakhe, neyati ukuthi bayitholaphi na? Bayithethe ejokeni lenkabi esitebeleni. Ngeba noko yena kanye lomdali wemazulu nemhlaba. Futhi sigcoka isudu yamadola langamashumi lasihlanu, futhi nje sibhekise impumulo yethu ethulu. Kwangathi uma belingana belingasimitisa, nemsinzisi wethu watala ngaphandle ngisho kwetimpahla tekumgocota ngato. Timbungushe tinemigotsi, tinyoni telizulu tinetidleke. Kodwa indvodzana yemuntfu ayinanzawo yekuchamelisa inhloko yayo. Sibobani thine? Sifanele kanjani? Yebo-ke ngiwelibandla lelikhulu kunawo onke kuleli dolobha. Oh, sihawukele mnakethu Thathe. Uma utivela kwangathi uyakhwesha kuNkulunkulu ngaso leso sikhathi, uNkulunkulu une ubophelelekile kimi. Akabopheleleki nzawo, ubophelelekile kuye. Wende ingxenye yakhe, ufanele ukholwe njengoba nje bonke labanye bakholwe. Ufanele ude ngendlela lefanako labeda ngayo. Sengiyambona Simeoni ahlethi emva lapho, futhi khona masinyane nje manje Mariya lomncane uyangena kulesakhiwo. Sengiyababona bonke labanye besifazane bagcina libanga. Ngiyacabanga nine bantfu labatelwe kabusha. Niyathi kuthi ngiconze kutsini. Bekeme lapho besifazane bangafuni kusondzela kuye, athi niyambona lo wesifazane lapho uthole lolo swane ngaphandle kwemishado longcwele. Lo wesifazane naJosefa bebasanza kushada etinyangeni letimbalwa letendlulile, futhi bekasavele athoba ngumake ngaphambi kwekuthi atalwe. Bekatoba ngumake ngaphambi kwekuthi ashade njalo. Niyabona na, lowo ngumntana lolivezandlebe. Mbukene aphethe lowo mntana lolivezandlebe ethempelini laNkulunkulu. Kweshani kuye, nguleyo ndlela emakholo asibili kodwa Maria abambe lolo swane loluncane etandleni takhe mhlawumbe beluse lembeleko beyisuka ejokeni enzanyeni lijoke lenkabi esitebeleni mhlawumbe belungilo kodwa enhlitweni yakhe bekathi kuthi bekuyindvodzana yabani leyo kungaleyo ndlela kulo lonke likholwa niyathi dokotela angahle athi o ningakukholwa loko kuhlanya futhi make wakho angahle akusho umyeni wakho angahle akusho umkakho angahle akusho kodwa uyathi uma into letsite itelwe enhlitweni yakho uNkulunkulu ukwembulele kona ulinzele lokutsite kuthi kwendeke ungayi endasi kulelo bandla awudzingi ukuthi uye lapho kulungile udokuta ngalokufanako nje uma kukhona into letsite ekhathi lapho niyabona na oh basicuku sebagicikile abangcwele lokho akwenti mehluko ukuthi nibabita ngani kungahle kube yi kungahle imbeleko yabo ingahle ibe yinhle yinhle ngalokho ejwayelekile kodwa empeleni ngiyathi ukuthi yini legocotwe kuyo ngiyathi ukuthi yini legocotwe ngembeleko yePentecostal yebo mnumzane ngiyathi sinayo yonke indvo kuko kodwa noko kunamoya loyingcwele logocotwe kuloko futhi kunjalo impela aluphethe emikhonweni yakhe kanjena bekangenandzaba ukuthi bonke labanye bendani bonke bangafuni kusondzela kuye uma uthola moya loyingcwele ubekwe luphawu wonke umuntu bakubeka luphawu bayati bayati bathi ah ungilomunye walabo bantu labakhuluma ngetilimi uya kulelo cembu lePentecostal kweshani kuye ningammemeli ngale ephathini emakhadi ungakhathateki unamoya longcwele angeke ahambe noma kunjalo ngako nako lapho khona niyabona na ya ngako lapho ngiyabona ya emva kwesikhashana siyabona ngalapho futhi wonke wabo athi kunhlinhlitheka futhi ahleka niyati Niyabona nguye lo wesifazane ngulomunye wabo kona lapho niyabona na nguye lo wesifazane bekathi lokho kulungile beka nakane neluswane lwakhe bekathi kuthi beka ngubani kusho lukhulu kuye kunato tonke tenhlangano nako konke lobe kukhona bonke labo labangakholwanga bebangathingeki ukuthi bakholwe kodwa bekathi okwathi bekathi kuthi beka nani nguleyo indlela lesingiyo siyathi ukuthi sinani siyathi ukuthi Leso sethembiso siyini manje nangu lapha ethembelini ngokuqala uNkulunkulu ethembelini lakhe esimeni semuntu uNkulunkulu beka uKristu enda kuthi livele buyisane naye nangu yena lolomncane Jehova luswane loluncane manje lulele etandleni tamake lomfo lomncane nje njengabo bonke labanye kodwa bekunemehluko lapho ngulowo mehluko uthi yebo ke siya esontweni ngalokufanako nje njengoba wenda kodwa kunemehluko lapho niyabona na Uma ushaya indzawo lefanele, indlo lefanele, nangu etha ekhathi kule sakhiwo. Manje uma moya loyingcwele akwembulile lokho kuSimeon, kusetikwa moya loyingcwele kubona ukuthi uyalenda livi lakhe. Sikeshile sincane lapha manje. Simeon ungalethe empelini lapha ya akuleka. Into yokuqala niyathi, kwentekani na? Uma afunda lo mbhalo moya loyingcwele uthi sukuma Simeon kuphi hayi kuthi ufuna ngiye kuphi ufuna ngendeni na lokho akusiwe umsebenzi wakho yenda lokho la kutshele kona sukuma nangu eda qala kuhamba ngiyapi akwenti mehluko qhubeka nje uhambe hamba niyakhola ukuthi emadotsana nemadotsakati kaNkuluNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkuluNkulunkulu na lapha aqala ahamba ngiyapi akwenti mehluko qhubeka nje uhambe uyaphuma babona Simeon lomdzala aphuma embikwethu ethameli uqalata konke phansi nasetulu lapho ngiyapi Kuphi babe hamba nje uye ngalapha kule line lelincane lebesifazane endasi ngalapho emakhulu lambadlwana abo nangu etha ehla ngqo ngiyathibuta ukuthi yini indzaba uphethe umbhalo logocwako Isaya incwadi umbhalo logocwako Isaya 9:6 wabeka umuno wakhe kuwo mhlawumbe moya lengcwele wenda tinto letitsite letingakejwayeleke niyakukholwa yini lokho bazalwana tinto letingakejwayeleke nangu etha ehla Into yokuqala niyathi ufika ngqo lapho lona wesifazane lomncane beka khona manje niyabona bebede bomabona kuthi ngale dodinsuku bebede umsakato nebemaphephandzaba kusuka emlonyeni nje kuyendlebeni futhi lokhu bekungakaze kuphume loluswane lwatalwa niyabona na nje beka yebo ke beka incaba empeleni akukho umuntu lobeka kufake kunoma nguliphi liphepha kube bekwendeke kungunamuhla bebangeke bakufake ephepheni ngaphandle uma bebafuna ukuhlazisa noma lokutsite. Ngako lapha uyehla wase Simeoni uyema khona lapho embi kwakhe. Futhi ngesikhathi abuka laphaya, niyabona kwembulwa kuye ngamoya lwengcwele kuthi bekangeka kubone kufa aze athole Kristu wenkosi. Uthi yona kanye nje lento bantu lebebahlekisa ngayo, moya lwengcwele wamholela kuyo ngqo. Anikholwa kuthi uniholele lapha manje ekuseni ngendlela lefanako. Into lefanako, umoya lwengcwele lofanako, wamholela khona lapha, bekalindzele kubona lo Kristu, futhi nango ehla, futhi wathi nje angalubona walukonza. Manje wotha kusihlwa, wotha, hlala phansi, nje uma ungumncikati, hlala phansi, titholele isitulo. Bukisisani nje imizuzu lembalo. Nilindzele kumbona angena enkundleni kusihlwa, ngilindzele. Niyabona na, niyabona, ngikulindzele. Utokwenda uma nikulindzele. Futhi wathi nje angaluthola, wathola loluswane, welulela etandleni tamake, wase uthatha loluswane, futhi walugona enhlitweni yakhe luchobo. Wase uthi, Nkosi, manje sale uhambisa inceku yakho ngekuthula. Ngekwemavi akho, ngoba emehlo ami abonile insinziso yakho. Ohe, ngiholwa ngumoya lwengcwele. Manje gcina la mavi enhlitweni yakho, futhi uqaphele kusihlwa kubona insinziso yaNkulunkulu. Ngidokuma emzuzwaneni, ngugcineni loko engqondweni yenu. Vumela moya lwengcwele akuhole kusihlwa kuthi ubone insinziso yaNkulunkulu. Wethembisa kuthi uyokwenda etinsukeni tekugcina. Nibone kuthi uyakwenda yini. Niyabona, ulindzele. Namuhla unemathemba lamakhulu njengoba enda. Futhi bekukhona lomunye ngalolo suku lobekalindzele. Ngitomngenisa njengoba nje sivala. Ligama lakhe bekungu-Ana. Bekangumprofethikazi. Bekasethembelini ayimbumbuthe. Kodwa bekakhona kubona ngale kwemabonza alelo thembeli. Ngiyethemba kuthi yonke inhlangano lehlukene namuhla ingabona ngale kwemabonza enhlangano yenu. Kulungile inhlangano yakho. Kodwa buka ngale kwemabonza ako. Niyabona na, lapho ana lo imphumputhe ahleti lapho, khona masinyane nje, bekafuna futhi indvuthuto ya-Israyeli. Kodwa bekaphumputhekile, moya lwengcwele ufanele ukuthi wathi kuye, sukuma ana, wasukuma nangu eta ashwila indlela yakhe, aholwa ngumoya lwengcwele, atungeleta atsabula kubantu, wakwenda kanjani na? Bekakathe akulindzele, namoya lwengcwele bekamhola. Lo wesifazane lomtsala lwempumputhe ahola atsabula kubantu eta. Nangu uSimeoni lapha, tinyembe tehla esileveni sakhe lesimhlophe njengelichwa. Nkosi, sale uhambisa inceku yakho ngekuthula. Ngiyathibuta kuthi lesicuku lebesinhlinhlitheka sacabangani ngaleso sikhathi. Niyabona na, bekuyini lokuchubeka lokukhulu? Yebo-ke bathi nango ana lomtsala uyimpumputhe. Uthi nango Simeoni semtsala uthi athe kusangana kancane enhloko yakhe. Kodwa bebeme endzaweni lefanele. Akunandzaba kuthi simo sini lebebakuso. Bebeme endzaweni lefanele. Ngilapho la ngifuna kuma khona. Nkulunkulu angime endzaweni lefanele. Futhi nangu Etha ashila indlela yakhe atsabula lapho. Manje umama welo engcwele bekangasonga lo wesifazane lomtsala. Lo impumputhe atungelete bonke labo bantu kuthi afinyelele kuye. Bewungatongolotela kangakanani kuleti titalati kusihlwa. Ehlela endzaweni lapho sikholwa khona kuthi utophilisa labagulako. Utosinzisa labalahlekile. Futhi nangu Eda, futhi wathi nje angafika lapho. Futhi wayithola lendzawana, waphakamisa tandla takhe, wase ubusisa Nkulunkulu. Futhi wakhuluma ngaye. Futhi wakhuluma ngesi linyeva leliyoba senhlitweni yaMaria kanjalo njalo. Futhi waprofetha, niyabona, bekangumprofethikazi nemoya wankulunkulu bewusethi kwakhe. Futhi Nkulunkulu wahola lo wesifazane lomtsala lo impumputhe etiqukwini waze wefika kuleyo ndzawana. Ngoba bekamlindzele ukuthi efike. Ngimlindzele, uma umlindzele, Nkulunkulu tohlangabetana nemathemba ethu. Umculi lomkhulu lapha nje eminyakeni lembalwa lendlulile waya eRussia, futhi bekadlala umculo lodlalwa ngepiano. Futhi bekadlala kakhulu kamnanzi nje. Baze bantu baseRussia bamemeta ngalo lonke liphimbo labo. Basukuma futhi bamemeta, futhi bambongoloda, futhi bashaya tandla. Kuthi yena ashaye kanye futhi, futhi ba, futhi wema, manje lalelani, futhi ba-apla, bamemeta, futhi bashaya ngetinyawo tabo, kuthi adlale futhi lowo mculo wepiyano lomkhulu. Futhi bamkhaphela lomfana, bathi ufanele kuthi Usangene akakunaki kushayatandla kwethu akakunaki sitama kumbita ukuthi abuye adlale futhi kodwa bachaphela ukuthi bekemile nje kanjalo ahlahle emehlo ngako emva kwesikhashana baguquka ukuthi babuka beka ngakakunaki kushayatandla kwebantu kodwa thishela wakhe lomdzala thishela lomdzala bekahleti etulu etetsamelini bekafuna ukubona ukuthi Utsini ngako bekafuna kwathi ukuthi beka tathi shaya tandla yini noma avume ngenhloko yakhe ukuthi bekende kahle bekangenandzaba ukuthi abantu bathini bekafuna kubona ukuthi utsini yena futhi uma abantu bakutshela ukuthi tesukuthi emmangaliso selwendlulile Jesu Kristu akasuyele nguye itolo namhlanje phakathi ungacapheli ukuthi abantu bathini kodwa buka etulu enkosini Leyabhala livi. Gcina emehlo akho abheke etulu lapho, uyabona, ukuthi uthini ngako. Uma kuphilisa kwaNkulunkulu kulungile, hlolani livi lakhe namuhla. Futhi nite nilindzele kusihlwa. Singakhothamisa tinhloko tethu umzuzwana nje. Nkosi lenemusa, ngiyabonga ngaletethameli letincane letihleti lapha manje. Tilindzile. Ngikhulekela ukuthi utocwilisa letinye timbewu etinhlitweni tabo. Ukuthi batokuta kusihlwa banemathemba lanjalo tize tinyonga tihambe timpumputhe tibone kwangathi kungete kwabakhona ngisho namunye umuntu lobuthakathaka emkhatsini wethu kusihlwa kwangathi yonke inkathato yenhlitiyo ingaphiliswa imidlavuza futhi kwangathi umoya wakho ungehla nje futhi ngisho nasemakhaya abo kulenzambama kwangathi bangaphiliswa ngaphambi kokuthi bathe befike ngisho enkonzweni Silindzele Nkosi tindlo letinkulu ngako hola bantu endlini yaNkulunkulu kusihlwa hola soni lo mfana lodukile endleleni luswane lwamake loluthandzekako lalesule etinyembedi talo futhi nango alele esilweni sasebhareni namuhla leyo ndotsakati ledukile liphumile busuku bonke kwangathi umoya loyingcwele ungakhuluma futhi ubaholele tinyawo tabo endlini yaNkulunkulu bese ke baya ealtar kusihlwa kuthola Kristu umsindisi wabo futhi kwangathi tsine njengasimeon wasendvulo ngemikhono yekukholwa singemukela inkosi Jesu leligugu etinhlitiyweni tethu kusihlwa futhi sende inhlitiyo yethu ibe ngumbhethe weluswane akuthi lwathi lwethu ngaye lube njengembeleko leto senda siphile ngalokwehlukile kusukela manje kuchubeke usisa umnakethu lomncane lo ngumelusi lapha nalaba labanye bafundisi nanoma ngibani lo sebandleni Nkosi namuhla busisa sethemba ukuthi uniketa lonke libandla inkonzo lenkulu namuhla kwangathi kungaba lusuku lesingayuze silukhohlwe sigcine sicinile manje ukuthi sikukhonde busisa labantu basaya emakhaya abo sicela egameni la Jesu Kristu amen Njengoba ngibuyisela inkonzo kumelusi ngiyaxolisa kunihlalisa isikhathi lesithe kakhulu ngiyathi senehamba ngensimbi elishumi nakubili enhloko futhi sekuyimizuzu lelishumi nesihlanu ishayile kodwa lokho kuthi kuba lula kimi ngalesinye isikhathi uma ngithola angathi kuthi ngime nini ukuthi vela kukuhle kakhulu ngako ngaletinye tikhathi ngilapha emaawala amabili noma lamathathu kanjalo ngako ngiyakuthanda nje futhi uma tetsameli letinhle letiphendvula kanjena ngita ngemathemba kusihlwa ukuthi inkulunkulu utosendela tindlo letinkulu letimangalisako kute kube ngileso sikhathi inkulunkulu abe nani njalo njalo njengoba ngibuyisela inkonzo kumelusi wenu futhi ngiyabonga ngalokuphindwe kasigithi ngekulalela nonke